Iko na gari na bebesha matri, mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi, veku koshware imebidi wa meti.
Kaz meku nice basi upike mandu, hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu, wangu hujumi ni mse wangu. Mindo hule tanga vurugu, na vile na waroga tama ni juju. Sijai kuwa mnyonge mimi ni sugu, ake sujai juwa omolo na kiba wanga mandugu. Niko na pesa na show minalipwanga mita na nusu. Company pressure batu najua wanalipo marupu. Mashodo meweza batu tuba Kenya wote ni wasupu. Balo tuko bongo na lazima mini tapita na mutu.
Niko na gari na bebesha matri, mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi, veku koshware imebidi wa meti.
Kaz meku nice basi upike mandu, hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu, wangu hujumini mse wangu.
Chop chop, money chop chop now. You give me more, you make it clap, clap, clap. No many valia, Gucci and G-string. Girl, I'm not used to that, you'll kill me, yeah. No sense at Tupa, Tupa, cute on Tupa. Show them you can Tupa, Tupa, cute on Tupa. Girl, you nani bamba sana. Oh my girl, you nani bamba sana.
Niko na gari na bebesha matri, mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi, veku koshware imebidi wa meti.
Kaz meku nice basi upike mandu, hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu, wangu hujumi ni mse wangu.
Mini mse wa nguvu, mse wa power. Ndo kuwe disa ipiga tei na dawa. Ye dawa na tei, makarao kwa milango bata wana say. Wanataka juwa kana tumiyanga madrei. Lit kila siku nikani mipananga bay. Nipate zaba juu ya shisha mitishama na blaze. Na kila siku ni mazishi miulala kwa grave. Niko na kiba tuko pande za Dodoma, tuna nice pasherea. Tuna malizi ya Dar es Salaam. Mali safi kani safi ya kuna aja ya in. Tuna jitokeza nikisema abari madam. Anataka juwa kani mejipin, minasema yes bana. Na siati ni mekari magan. Anajua kunifanya ile kitu. Na kila miutaka kuenda yufanya kalioka.
Niko na gari na bebesha matri, mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi, veku koshware imebidi wa meti.
Kaz meku nice basi upike manduru, hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wanguvu, wanguvu hujumi ni mse wanguvu.